Ua tālo sanga ina e mālo au whaatasi, le a ao fōa i o le lalolangi, i le whaatupe ino ana polo kalame lawea i, i le tausanga fōu. Na saunoa le sui o mālo au whaatasi, o lo o ngafa ma polo kalame lawea i Stephen O'Brien, o le seleni o lo o mana o mia, o lo o mana o mia mō alato polo kalame le tausanga fōu, ma o lo o sila sila i se lua se fulum le lua piliona tāla Amerika. O polo kalame nei, o foina ai au aunanga i le ova i le se lau lua se fulu ma le valu miliona o tangata o lo ola i se tūlanga mativa ma se tūlanga puapua ngātia o na Otaua ma whaa amai.
This appeal 2017, comprising strategic and coordinated response plans covering 33 countries, is calling for $22.2 billion, the highest amount we have ever requested. This is a reflection of a state of humanitarian need in the world not witnessed since the Second World War. More than 128 million people urgently need our support and solidarity to survive and live in safety and dignity.
Le sui o mālo au whaatasi o lo o ngafa ma polo kalame lawea i Stephen O'Brien. I le atunu o Suria, ua ono tausanga o le taua lea ua whaitau se lau afe ua maalili wai, ma le whaitau miliona o tangata ua sa ili la fitanga i si atunu u. O lo onofo ai pea, le toa se fulu ma le tolu ma le afa miliona o tangata sivili Suria, ma o lo o mana o mia ni mea ai le sua vai mamā, ni waila awa tonga fitinga mai nisi o fesoa soani. I Afghanistan, e tasi tesi ma le valu miliona tangata, o le toa teleo ilatou o tamaiti, o le amana o mia tonga fitinga i le tausanga fou, o na o le tūlanga mātela aina i le uti uti o mea ai, ma le suava i mamā, ma fesoa soani faafo mai. I atunu o Afrika e toa tolu miliona tangata ua mana o mia vave, ni fesoa soani i le atunu o Burundi, ma le toa fitu miliona o tangata o loa afia, o na o sā wanga fa ala putuputonga fau vale e pei o le Boko Haram, i le atunu o Nigeria. O le toa tele o tamaiti, o le afioti le tausanga fau, pe a le vave o na pai i aini fesoa soani a malo au fatasi. Na sā noa Stephen O'Brien, o na o le tele o taua, ma ve singa inisi o vaenga o le lalolangi, ua fa atolu ina aile a fai o le seleni a mana o mia e malo au fatasi, mai le nā o le valu piliona tā lā Amerika, nā lātou tā pā, i le tausanga e lua fese fulu malatasi.
More than 80% of the needs stem from man-made conflicts, many of which are now protracted and push up demand for relief year after year. These crises affect entire regions.
Stephen O'Brien, o Malo au fantasi.